anapona tuna amani. Yeye anafurahi, yeye ana enjoy, anapata furaha.
I love you Africa.
Dunia nzima,
dunia nzima,
toleta dunia nzima,
dunia nzima,
wamjue
Wamjue,
wamjue, wamjue, wamjue.